Never forget, oh. Never forget, oh. Don't give up this money. Never forget, oh. Yakuira mugeto to yalaba kungatu. Okuvobutu. Yaria sola mumiala. Yakuira kubala la kesa luavala. Genkube kuba. Komusana nebucha. Gecho kuria. No konywa kutebereza lera kirya enjaga lya tebereza ngasaba mukama muyamba utole neyeyama okuwa obujulizi mu masoke yerabira nnyo gimu okuwa obujulizi bwe yabotola yei yacakalanye buleme bweya gatonyumya Gatunyumya kugenda mukanisa Mbwe byamukama byamutama Lwacha lumu obugaga bwazikirira Katino yadda mugeto abuka myala Tewera biranga okuwa obujulizi mu maso ge Never forget oh to give a testimony Never forget oh Never forget oh to give a testimony Never forget oh Etasime bulagiwa Lwaki tewebasa Okomanga oh akwongere nkumu Akuwadde obulamu Akuwadde amagezi Akuwadde abaana Kikite webaza Akuwadde amagezi Akuwadde sente Tocha pangisa Kikite webaza Akuwadde bigere Akuwadde mikono Akuwadde chokulia Kikito mwebaza Oli ade adeko Nawe webaze Tewera viranga Okuwa obujulizi mu maso ge Never forget oh to give a testimony. Never forget oh. Never forget oh to give a testimony. Never forget oh. Zip. Akuwada vana Chichite webaza